Street Cage Music.
Remember where you come from. Some of your music published on CO.
Tasha Tusha, Tanaka, Kare Kare, Wakubwa, Winter City, Wanu Washimoze, Story Noni, Wakuru Wanchito, Holo Holo, Biggie Divo.
That's how you made it.
Every planet yapa iri kumapeto, ni chalo chaka wala la ujamulandu wa kwito. Mwazula chema ule ni zoononge kambuto, ni chalo cha mamento. Patient na magaiba mazeto. Chalo cha fake pastor wenea konda musheto. Na ma witch doctor wanafutisa bebeto. Ni chalo cha farmer uza with poor keto. Oloche musician wenesa imba foseto. No money very broke oriento. Ni chalo cha ma street kids. Is my witness anko tito. Ngati ushu usha ndiwe cha bedo tirito. Ni chalo cha ma junkie wa pembe za apocalypto. Welcome to my world, namely Pluto. Where reality mambeka ni chiloto. Kazuwa na mwezi ndiye sosi ya rubuto. In reality knowledge ya pasa mavuto. Ni chalo cha mwamuna wenea nyamula linto. Hard working no lipira koma lento. Na landiro tikulibo fianta na ngoto. Ikati posa wose tigonera nkoto. Pandu Yesu Kristu chabendie nkonto. Ni chalo cha mablade winners pali beloto. African dream come true Samuel Eto. Kulibeza miponto koma selfie mafoto. Eclipse no itambira muboto. No pikira nsima mupane stage photo. Nishi wakole wachinja team FC photo. Kisi na lilomba mtu wanga ndiye moto. Flow ni okawa sima zima ni ya moto. Nini ya ulaponyereza sonja voto. Ni asiri ze mavuto. I'm late to spend the money ni zingati toto. Balibe ma spares koma ni zaimba auto. Muli ama blacks ni muzanga mbototo. Ndevu na mukanjo nkalabea ni pilato. Mane londaling honale bolu yato. Game ni mwala tingo ponya ni chiato. Ulendo wafuwe mpaka nao kwa Toronto. All the way from Jupiter to Pluto. I'm the man in the mirror and it's a Munzelu Pluto. Save my life since I imba mungalo peto. Koma best player Messi or Ronaldo. Malaria na ireta muapia mosikito. Appetite on the mic na mua apetito. Kulipo misa piti nilifalina pinto. Ningena ili onze house solo kwa ito. Lege danso kalindula na tokito. Sinjonjo lumba aloketo. Niposha komidala zaka jenka na chiwanto. Youth in power voti for no apawato. Soup ni manzi ya salt no tomato. I prefer money making juice to Irish potato. Nangu air cut kubaba shop ni potato. Michalo chama asla we never living a ghetto. Life ili pleasure si brain indie capto. Monday to Friday ni ogewe kananchito. Kusikuru dota anganya mureko chiko. Na madamu nishi life ili seto. Mwamuna nkala gento monga tika kusoweto. Big Divo ndiye wakuru wanchito. Default is Gwila ni zafiko. Sama kwa na eta ni mangamu tropiko. Noti beefu ni pase sweet potato. Sugar na manzi yokupia muketo. Paribe winter koma ni forming a lenpo. Uyu mukate manje tigawane lofu. Welcome to my world ni kuina chema mbofu. I'm a musical player, not in a gofu. Feeds on tofu, lifestyle ni jilafu. Kulibe kubenda munga waya ni mutofu. Malapa ni madwafu, wani pela chemu nchafu. They are always for help, ni wapasa ni mampofu. Akalira bonzo mwana mupase munyofu. Moyo ukarimba ni kuyeso vala grovu. Try no ela skill ya kwantofu ntofu. Ikabwela pressure, solution is to solve. I'm led to cook anything munga stovu. On a big five muni itane wanjovu. Ngati ni kusene goko mise ni tadiofu. Rich and famous, so loving like a dovu. Flavor ni coffee, very sweet munga tofu. Man and yema coffee. Besopo mwambera. Iyo inze chabeni freestyle. Studio session. Wanu bolo Cairo. Bolo Canairon. Amwewo suwa gauji pachibiti. Patalika. DJ Mixa. Obista International. Wanu Biggie Divo. Washimoze. Ubagi Daddy. Yawa Daddy. Baki Makaveri. Wanu Biggie America. Winter City. The real Don B. Jonathan Wangu Tacherwa. Naba Pasco. TC21. La Fujizo. Wani Abelo. Mani Diti. Na Matagwana. Naba Zaga Varimo. Nyambingi Jelusa na Bamusa. Na Mongrioni. Biggie Cisco. Komandazi ndi mwewe muliko Wanu boy oyo vene vandungunda Na waloje pa matagwani Wanu bausi pa rekodingi Uchaya akodingi Vision ERT wanu fuambo Wanu kapuji, wanu joji nange Ndalama siru wama bloni Wanu panyero I got you and I see you